kufana nishwa naye, hakuna aweza ye kufana nishwa naye.
Mungu niye kimbili olangu, tumaini langu, yeye niye mfalme wangu, kiongozi wangu. Mungu niye kimbili olangu, tumaini langu, yeye niye mfalme wangu, kiongozi wangu.
Jesus,
Jesus,
anastahili.